Freex Atovo Chagulanyi Sentam People's Savior Mesh Beats My Savior Fetu Dako Ukule Meze Nguliko
Faya Vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo Igambo siri afebe kawaka kwanju Eno atomo Vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo Igambo siri afebe kawaka kwanju
Wate wakanda nga tuchilinga ni Black Panther Yalo anu terezobu wangwa chukembu atezamu wana Chepa mpulide bidi ye Uganda Masasa ke Uganda Tiwafute yomu ganda Gambu banda wa mutanda Yasase okuwa tomu vanda Katandi kolu ganda Betutandi kolu ganda Meshiteka mama dinda This is a hip hop revolution Call it an invasion Lesson Sit down and get an explanation Like prison The ruling government is poison act like python If you know you a hater Just keep your mouth shut Haters, keep your mouth shut. Free, your mouth shut.
Eno atomo, vya wandi kiwa mkata waka kwanju. Eno atomo, vigambo siri afebe akawaka kwanju. Eno atomo, vya wandi kiwa mkata waka kwanju. Eno atomo, vigambo siri afebe akawaka kwanju.
Fena wa mo ene songe tukwatako Fetu dako munguliko mubukule mbeze Bigambo vya nabi mifucha tensi Tewalicha yogera ngate moli sensi Chimunola ya waka mubukule mbeze tuagala mulasi Die hard aise mumbwasi nebiasi Abo position ni mwena mumuwe fasi Bidi abidi mugu mudime tewaliti ya gasi Chimulicha yero chikadie tusaya chipie cha ready Free X HRD Fire Kwe Fetu Dako Mubukule Mbeze
Eno atomo Vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo Vigambo siri afebe akawaka kwanju Eno atomo Vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo
Eno suwo kutuwa kanga na munkanga Flaga ya dimbe jiwani semupanga Baku za lange suvina yofu sensonga Manjika batu fena chitu kwa tako Kampala kulumbale chitu kwa tako Indaga mtu mkafa tusobolo kweru anako Kweru anako, kweru anako Kweru anako, tuwane miulege
Atomo, vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo, vigambo siri afebe akawaka kwanju Eno atomo, vya wandi kiwa mkata waka kwanju Eno atomo, vigambo siri afebe akawaka kwanju
Free Yeah, together we can make change. Fetu Dako, Mubukule Mbeze, Munguliko. We just have to believe miracles will happen. Kuva kamwe cha mpaka muntebe.